Ate gavumenti ya Uganda esabiddwa okwongera okuteeka ensimbi mu nsonga z'ebyobulamu naddala obulwadde bw'emitwe obweyongera okusensera bannansi ensangi zino okusobola okukwatizaako era n'okutaakiriza omugigi gwa Uganda omuto ogw'omu maaso. Okuwanjaga kuno kukoleddwa omubaka Christopher Komakach bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okubaaganya ebirowoozo ku ngeri y'okukendeeza ekirwadde kino eky'omutwe mu ggwanga Uganda. Komakach era agamba nti n'abazadde balina okukomya omuze nate ogw'okukeza abaana abato mu matumbi ku masomero ng'agamba nti kyandibaviirako ate okufuna ebirwadde eby'omutwe omulina okugwa eddalo nga bakyali bato olw'eggwanga lifiirwe abantu ab'enjawulo. Mungeri emu agamba nti abazadde balina okufuna amasomero agaliraanye ebitundu gye bawangaalira olunno kino nno kikendeeze nate kukubanga abaana ate balina okukeera okusobola okugenda ku masomero. Kyagamba nti kirungi naye nga ate kikosa obulamu bw'abaana.